jiray labiyo toban jacaylkan la siinaa lubbiga wali haysta kuweelaashadu qalbiga markaan jiray labiyo toban jacaylkan la siinaa lubbiga wali haysta kuweelaashadu qalbiga maladu leelkii hurdada dabaal uray oo jirkiyo aftaba lumbaa ka shidan wadnaha liba harsaday maladu leelkii hurdada dabaal uray oo jirkiyo aftaba lumbaa ka shidan wadnaha liba harsaday yartii lahdoo naftaa kalsooni laadabataa ammaan laabaha isjecelin nabeen ugu dhaashina kalsooni nadaabataa hadmaan labaha isjecel nabeen ugu dhaashina
Labeen ugu dhaashinaa